radio mufani radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Hashize imyaka 25 leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo gufunga inkambi z'abanyarwanda bari muri Zaire mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Hari impunzi miliyoni imwe n'ibihumbi hafi 200 nk'uko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka w'1996. Mu majyepfo hari inkambi 34 zirimo impunzi 5526. Mu majyaruguru hari 719 bari mu nkambi 5. Inkambi zimaze guterwa, bamwe mu mpunzi bakwiriye imishwaro bigabiza amashyamba y'inzitane. HCR ivuga ko abagera ku 250 bagaragajwe n'amafoto yafatiwe mu kirere, abandi bagaruwe mu gihugu. Nk'uko HCR ibivuga kandi, abagera ku 562 batashye mu gihe cy'iminsi ine gusa, muri bo harimo abakuru n'abato. Kuva ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye, abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze babaye muri ibyo bihe by'intambara, amashiraniro n'amage, abantu bari bamaze imyaka bataravuga uko byabagendekeye, batangiye gutobora bakavuga iby'inzira ndende bagenze n'ibyo bayihuriyemo. Abari mu Rwanda bagahamagarira bene wabo bashakisha gutaha, abari hanze nabo bagashakisha babo bashize amanga kandi bamenya ko bari mu Rwanda bikabanezeza. Hari abana babuze ababyeyi mu gihe cya Jenoside bakiri bato, bagatorwa mu mirambo n'abagira neza bakababera ababyeyi. Mwaka w'1994, Olivier Muhire yarafite imyaka 10, yabonye nyina na bamwe mu bavandimwe be bapfa, yaburanye na bakuru be na n'ubu agishakisha. Bari baraburanye na se waje gutaha mu Rwanda. Olivier Muhire atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Murama. Ntacyo atakoze kugira ngo inkuru ye n'abavandimwe be igere ku gasaro kaburaga.
Nari nagerageje kwandikira birananira,
yego,
ariko nyura kuri Eric ndamutuma, ndateka ari yariwe wantamikiye. Nagize ikibazo n'ikiganiro mukunda gukora agasaro kaburaga, naracyumvishe numva ndagikunze. Ariko biza guhurizaho n'uko nanjye muri 1996 naburanye n'abavandimwe babiri, tuburanira mu cyahoze cyitwa Zaire, ubu ni Kongo.
Abo bavandimwe bawe bitwa nde?
Uwitwa Yakaremye yitwaga Yadutije Yakaremye, undi yitwa Nshimiyimana Stagiri. Twari dutuye mu nkambi bitaga Igatare, senyutse twinjira mu mashyamba. Tugiye twerekeza ahantu bitaga Itongo, batuza kuburana nabo, bagenda bagiye gushaka amazi yo kunywa. Bagiye amasasu aravuga turiruka tubatandukana. Kuva icyo gihe nanjye ubwo nahise umuryango wanjye bahise bawica, mama n'abandi bana bose. Noneho nanjye ntoragurwa n'umuntu mukuru aruje, anjyana mu kigo cya Korale Kigoma, amvanye Igoma nzana ku kigo kiri ku Gisenyi. Ku Gisenyi bankora ku Gisenyi banzana i Kigali, kuko njye ntuye mu karere ka Nyarugenge mu cyahoze cyitwa Komini Butamwa. Ubwo bangeje mu kigo cy'imfubyi kiri Kacyiru, mbamo amezi 6 kuko nta muryango wari uhari wanjye. Ariko nyuma abaturanyi baho nari nkwiye biyemeza kumfata.
Urashaka kumbwira ko wanyuze muri SOS Kacyiru?
Yego, ariko nari nabanje guca muri muyo ku mvuye muri muyari igoma ubwo zikakiru abatura nibwo baje kumfata ndaza mba mu rugo nyuma y'imyaka ibiri ndumva ari muri 98 umubyeyi ari papa arahunguka turabonana ariko abandi bakuru banjye bo nta bantu yambwiye ko nta wigeze abona nta makuru yandafite ubwo rero maze kumva mu kiganiro mukoresha ngo akitoza atarukaburaga niyo mpamvu nahisemo kukwandika ndavuga nti ntabwo mbere yanifashishije mwebwe ntabwo mwamfasha kugira ngo ndebe ko nabona abakuru.
Wagize neza ubutumwa bwawe nk'uko wabivugaga umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yangejejeho, niyo mpamvu naguhamagaye. Muhire, muri 96 wari ufite imyaka ingahe?
Muri 96 nari mfite imyaka 12.
Iyakaremye we yari afite ingahe?
Iyakaremye yavutse muri 88 zari mpumwe rwase 15. Nshimiye Imana Saveri yavutse muri 82 afite 14.
Yego. Papa wawe yagarutse mu Rwanda muri 98.
Yego.
Hanyuma se yatandukaniye na Nshimiyimana kimwe na Iyakaremye, batandukaniye itongo, abaheruka ryari?
Uwo munsi umubyeyi papa niwe wabanje kugenda, agenda agiye gushaka amazi yo kunywa. Amaze kugenda bakuru banjye bati rero natwe turi bakuru nta kuntu tutajya gushakisha, nabo bahita bagenda. Uwo munsi bagenda umunsi umwe ariko batagendeye isaha imwe ntabwo bajyanye. Ubwo rero baturasheho nibwo twahise dukwiruka, bamwe mama n'ababiza n'abandi barabica bashiki banjye kugira ndi njyenyine. Urumva bakuru banjye bari bamaze kugenda na papa yagiye, none papa we twarabonanye yarahungutse. Abo bakuru banjye nibo nta zirengero ryabo.
Nta muntu wundi wigeze ahunguka uretse papa wawe? Nta muntu wigeze ubona aho ngaho i Rwanda waba warabarabutswe?
Hari uwo nigeze kubaza amubwira ko ashobora kuba yarabonye Nshimiyimana Saveri umurumuna wa Iyakaremye nyine, ariko batari kumwe, amubona amubwira ko arimo gushaka kwerekeza muri Mozambique. Nayo makuru mperuka, nta kindi kintu yongeye irambwira ati nanjye namubonye nibuka kutuganira gute.
Nshimiyimana aramutse akumva ubungubu kimwe na Iyakaremye bashobora kuba baratandukanye batari kumwe ariko bose bariho, abo bombi bakuru bawe niba bakumva, ndahamya yuko niba bakiriho, ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho. Bamutse bakiriho, fata iminota isigaye, ni umunota umwe usigaye, ubabwire, ubabwire amakuru, ubabwire n'icyo ushaka kubabwira nka murumuna wabo.
Nka murumuna wabo nababwira, nabamenyesha ko ndaho ndi i Kigali mu Rwanda. Ubu ndubatse, umugore n'abana babiri babaye banyumva rero Kigali mu Rwanda ni amahoro. Banyandikira se, bampamagara, bakunyuraho, nkabona aderese zabo tukaba twavugana birambuye kuko ndabakumva.
Muhire Olivier, ndagushimiye cyane, ukomere kandi ugira amahoro.
Yego, namwe murakoze cyane, ndabashimiye.
Kakagasaro kawe uzakabona, wicike intege. Kakagasaro kawe uzakabona, kakagasaro kawe uzakabona.
Umunyarwanda yaciye umugani ati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Hari abantu benshi bagenda n'intimba. Umuti mwiza wo kuyicyaha ni ukuvuga ikiyitera. Umwana wabuze umubyeyi, umubyeyi wabuze umwana, umwana wabuze umuvandimwe, abo bakeneye guhozwa. Hashize imyaka 25 umubyeyi asize umwana mu mahanga ataha mu Rwanda. Ntiyamusize amwanze, yashatse kumuramira mu umunyampuhwe. Uwimana Dani atuye mu karere ka Ruhango, mu kagari ka Nyarurama, umudugudu wa Gahunga.
Umwana twaganiye muri Kongo aho bita Indumu. Ubwo ariko nkaba narahuze, ari umuntu namusigiye kubera ko twari mu gihe kimeze nabi. Ubwo namusize, ni umuntu namusigiye, naje uko umwana namusize ni uko. Ubwo rero imibereho sinzi mbega uko imeze, sinzi uko ameze, sinzi uko akiri.
Hanyuma se uwo mwana wamusize Induma ugiye he?
Nari ntashye mu Rwanda.
usiga umwana muri Kongo uritahira
kubera ko je nari ndi mu mashamba noneho uwo munyatse nawe yarari we yara aho yarari hari hatuwe
yego
rero naje gusubira inyuma ntakahubwo nagendera nk'umwana yarari naje gusubira inyuma kubera ko twasimerewe nabi nuko umwana mufite
hanyuma uwo muntu wamusigiye ni umunyekongo ni umunyarwanda
oya ni umunyekongo ahubwo sinabanje kumenya izina rye kubera ko mbega naramumuhaye ubwo mu minsi nyine watwagarutse ntamenya izina rye
uwo mwana Elifazi ujya kumuha uwo mubyeyi kugira ngo amugufashe yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 8
ni wowe wenyine mwari musigaranye wambwira aho nyina yari ari
nibyaro mufite nyina ntabwo twari kumwe ibyo twavanye mu Rwanda kugirana aho ngaho muri Kongo ahubwo naje guhunguka gusanga twanga ari mu Rwanda umugore
ubwo Elifazi umusize muri Kongo utamwanze ari ukuhisemo kumuha ushobora kumuramira
niko byari bimeze kuko inzara yari yatwitse mu ishyamba noneho mugiramana yaza kugasanyasa nkamuha kubera imibereho mu bitwari dufite
ni we waje arakubwira ati uyu mwana mumpe mukurerere cyangwa niwe agiye kumurebura mu mugo
uwo niwe wabimbiye niwe waje aramunyaka ati rwose nunka mukurerere kuko ndabona ko dufite imibereho mibi aho twari
ni umunyankukwe ariko se ntabwo wigeze unatekereza ngo ugire uti reka mubaze izina rye ndimenye ndifate mu mutwe cyangwa se mbyandike ahantu ndigumane
ntabwo nabikoze kuko amujyanye nanjye hahije urebye nta n'icyumweru cyasize kuko ubwo twahise tugaruka inyuma kandi ari uwo mwana ari n'uwo muntu yari atuyeho hari imbere rero twahise tugaruka inyuma y'aho twaturutse tuza dutaha mbega mu Rwanda nabwo kandi ni abagiraneza bari baje batubwira bati rwose nimuze twasure ubona rero uko badutoraguraga twaretse n'inzara tubonye abagiraneza batuzana gutyo ubwo umwana asigara gutyo kandi tunamenya n'izina ry'uwo muntu namusigiye
none se aho hantu hitwa Induma harazwi muri imyaka 25 ishize ntabwo wigeze wisuganywe ngo ugire uti ngiye kwemera nsubire muri Kongo nongere nkore iyo nzira ndende ngera aho uwo mwana namusize ndahazi byaba ngombwa ukanasaba Leta y'u Rwanda kugufasha kugira ngo ujye gushaka umwana imyaka 25 yose ishize wigeze ugerageza gusaba ubufasha kugira ngo umwana wawe ujye kumuzana
aya nigeze kubikora banyereza aho biturunda
yego
ndagenda ndashakisha kuri Croix Rouge ahubwo baza kuduhamagara ko hari abana ngo bari baratoye
yego
ndakugenda numva nahagiye hafi nk'ukwezi ubwo rero naje kumubura mpita kwisiga siti intege ntabwo nongeye gukoresha gushakisha ubwo uretse ko nawumvise mugira neza ndavuga ntese abantu bagita bagira neza ntiwakongera nka ibintu ukuntu nabonana nabo nk'abategereje ukuntu byangendekeye areba ko imana ifashije kandi nawe yafashije ko hari icyo mwafasha
nta wundi muntu wigeze aguha amakuru ye ngo akubwira ati ahantu narahanyuze narahageze nahasanze umwana wawe ari amahoro
umva ntawe yagaho amakuru rwose kureka reka kera nabwo uwo muntu wabimbwiraga yari umusirikare ngo ahageze arwana ku rugamba ubwo aza kumbwira ko mu makuru ngo umwana aramubonye ngo ndetse ngo amubonye umwana ngo aza kumwihita ariko rero nta kintu nabifasheho ukuri wo kuza kuba ari ukuri yenda barabonetse noneho uwo musirikare ari no kuntumaho ngo nifotoze ndohereze amafoto naje kwifotoza uwo musirikare wari uhari aza kumbwira ngo baze kuhimuka n'abantu bari batuye kuri iyo santere nabo ngo barahunga bajya ahandi umwana ngo bahetse bamujyana gutyo ngo ntabwo akunze kumwaza ariko rero numva nta gaciro nabihaye
uwo mwana akaba yarashoboye kujyana n'abo basirikare
oya yajyanye n'abo bari bamufite kuko yambwiraga uwo musirikare
Uwimana dan nda gushimye cyane ko wategereje ko tuguhamagara kandi ukaba ufite ikizere ijwi rya Amerika komera
rwose mana baho mu gisa rwose mana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Harabana benshi bajyanywe iburayi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 abari mu bigo by'impfubyi bashoboye kugera I Kanombe bagiye rugikubita bamwe muri bo ntibazi niba bari bafite umuryango ntibazi niba hari uwasigaye urugero n'uwitwa Nyiraneza wavutse ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1989 mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 yari mu kigo cyitwa Les Eritrines cyari muri commune Sake muri Kibungo cyayoborwaga n'umubirigi nyakwigendera Georges Celis umubyeyi wese waba waratanze umwana wari ufite hafi umwaka umwe mu mwaka w'1990 akamusiga mu kigo cyafataga abana kikabohereza kuri Burayi cyari muri Sake umwana afite ikintu kimuranga cyihari yari afite ubushye bukabije ku kaboko k'ibumoso yitwa Nyiraneza wakumva amuzi cyangwa se azababyeyi yahamagara agasaro kaburaga hari mu bana bari mu ndege ya nyuma yavuye I Kigali ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 1994 agera I Buruseli mu gitondo ku itariki ya 14 hari abandi bana babiri mushobora kuba mushakisha uwitwa Ntibaringanira wavutse mwaka w'1990 kimwe n'uwitwa Nyiramajyambere wavutse mu mwaka w'1989 niba umwe muri abo cyangwa se bombi ari uwawe gana agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kinege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Hari undi mwana nifuza gushakira ababyeyi cyangwa umuryango yitwa Mutuyimana yavukiye muri komini ya Rukara aho ni muri Kibungo ahagana mu mwaka w'1989 yajyanywe I Burayi yavuye mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka nawe arashaka umuryango yavuye mu Rwanda muri 1992 urupapuro rumutanga rwashyizweho umukono na Dr. Ngendahayo Placide wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge Nyarwanda mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika n'umwihariko wa Murisanga Nyirabasinga Adela utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gasharu umudugudu wa Gasharu umudugudu w'abacitse ku icumu ararangisha umwana yabuze mu mwaka w'1994
yego bari bakiye kukibera bamaze kwica ibishe na bene nyina ubwo rero umwari sinzi ukuntu yasanzeho kakihise irahita igatwara
uwo muntu wo muri minuwari uramuzi
ntabwo muzi pe gusa nanjye ni amakuru
uwo mwana wawe yitwa nde
yitwa ngira ababyeyi Eridofone
mwari mutuye hehe ku Kibuye
Nari dutuye aho bita I Ruganda.
Uwo mwana wabwiwe n'icyo ko ari abaminuwari bamujyanye.
Yo, nanjye ni amakuru nanjye nahawe n'umwana wanjye nawe yarayakuye ahandi. Yarayakuye ku muntu ujya hanze aho ngaho mu Bufaransa nyine.
Uwo mwana wawe waguhaye ayo makuru muri kumwe?
Turi kumwe hano rwose.
Wamumva tukavugana?
Namuvuga.
Yego, muraho.
Murakomeye?
Yego.
Uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
yego natwe turashaka kubona agasaro kacu
witwa nde wowe none
nitwa Umutesi Clarisse ariko muri icyo gihe nitwa Gadrosere kuko Eridefonse uwo musaza wacu twabuze niko yarangi anzi nitwa Gadrosere nahuye n'umuntu duhurira ahantu turi kunywa agacupa noneho arambaza tutuye ndamubwira nkihe kinya kise Ati kinya niyo kavukire ndamwana ntabwo kinya ariwo kavukire ni kukinya
yego
aho bitse ngo gusarunga nuko ndamubwira nti arambaza se ababyeyi bawe bari ho ndamubwira nti yaba hari umubyeyi umwe data baramwishe bamwicana n'abavandimwe bane ndamubwira nti data bamwisaga binaka kumuremyero yi mama yitwa Nyirabasinga de
hanyuma uwo muntu mwasangiraga agacupa kubwira ko uwo mwana ashobora kuba yarajyaye hehe andi makuru yaguhaye nayahe
arambwira ati hari umwana baziranye wagiye mu Bufaransa ngajyanwe n'abaminwari
yego
wabo hari Karongi ndetse baramwica hanyuma wenga abaminwari baramutwara mu Bufaransa
uwo mwana yitwa nde
yitwa Manuel musaza wanjye ariwe Elidefonse ako gasaro kacu kari hehe mu Bufaransa
yaguhaye adresse aho kari
nta adresse yampaye kuko icyo gihe nta telefone nari mfite
uwo nguwo wabikubwiraga uza aho ari magingo aya
aho nzi atuye mu birembo
bihe
Kinyinya
ushobora kuzajya kumureba cyangwa se ugazashaka nimero ye ukayimpa tukavugana
nayishaka
ntegereje yuko umpa uburyo bwo kuvugana n'uwo muntu utuye ku Kinyinya waguhaye amakuru dukeneye kugira ngo dukomerezeho hanyuma dukomeje ubushakashatsi turi ko twabona Elidefonse
ngira ababyeyi
ndagushimye cyane kandi unsezerere kuri uwo mubyeyi
yego natwe turabashimiye cyane ku bwitange mukora mutugaragariza n'umutuzo
murakoze cyane mubyeyi ngaho rero mukomere
yego mama uri intwari cyane
Imana yakuduhaye ukagira Imana we dufite icyizere ko tugomba kubona agasaro kacu hari n'abandi wagiye ufasha Mana ntabwo ari twe bizanga
Imana izabikora
ntabwo bizanga nk'ukuri
yego
Imana iguhe uhawe uronke yagure amanywa n'ijoro
urakoze cyane
nimero zishaka bwaravi Imana ndazikoherezaho uwo muntu araziguha
uwo ni Emmanuel ni ryo zina yampaye ambwira ko ashaka gufasha umukecuru Adela Nyirabasinga utuye umudugudu wa Gasharu wabacitse ku icumu muri benshi mugenda mufasha abatishoboye n'abatabishoboye kugera ku ijwi ry'Amerika mugambiriye kubafasha kwishima
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika Efrasia ufite inemu utuye mu Buholandi aturuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ararangisha abana aberenye na wabo abahungu babiri bavuye mu Rwanda dore hashize imyaka 31
abana turangisha na abana babiri b'abahungu umwe yitwa Ngezaho Umuremyi Garasiye yavutse mu 1984 undi yitwa Manirarora Silvestre yavutse mu 1986 uwo wa mbere witwa Graciane abazungu bamaze kubatwara bamwise Rora Bonirabureni mu Kinyarwanda cy'iwacu hanyuma uwitwa Silvestre bamwise Michel
andi mazina bafite sina yabo bagumanye cyangwa bafashe ababyeyi babo bashya
ayandi mazina ntabwo tuyazi ayo ngayo abiri babahaye nyuma niyo twamenye nyuma yuko bamara kugenda duheruka amakuru yabo muri 1991
impamvu ndikubaza nimba barakwiho Graciane bagashyiraho Laurenti kuri Ngezaho Umuremyi bagakuraho Silvestre bagashyiraho Michel kuri Manirarora ubwo yenda nayo mazina ya Kinyarwanda bayavanyeho
ntabwo twabimenye kuri ibyo nta makuru dufite
abo babajyanye mu Bufaransa ni bande bageze mu Bufaransa bate
mama wabo yitwaga Nyirangeneye Imakire ubwo twamwitaga Makurata yabajyanye yanyuze muri Minaloc hanyuma Minaloc imuha urupapuro rwo kujyana abana bohereza abana muri Orofena yabaga i Masaka yari iyobowe n'Abafaransa nuko rero yabajyanye abasigaye atyo hanyuma ayo makuru n'ayo mazina ya nyuma baje kuyamuha baragezeyo byose byabereye rimwe muri uwo mwaka w'1991
iyo Orfelina y'i Masaka yayoborwaga n'Abafaransa ari Masaka hehe
ntabwo mpazi neza Nago maze ko nanjye ni kera nanjye nari umwana numvaga babivuga. Hari n'udufoto babohereje bamaze kugera mu Bufaransa ngo ni muri uwo mwaka wa 1991 utwo dufoto nanjye baratumpaye ndadufite.
Ushobora nanjye kumpaho nkareba uko basa.
Yego ndatuguha Monsieur Venuste.
Ariko ubundi ufite inema aba bana mupfana iki?
Murakoze nyakubahwa Venuste, aba bana navuga ko ari kwa data wacu bimwe byo mu miryango. Ariko icyo gihe bagenda nanjye nari muto. Ntago mu byukuri nambibuka neza, nanjye ntago mbibuka neza gusumba na makuru yo mu muryango dukuriramo tugakora tuyumva tuyabona nuko nguko. Ubwo rero nakurikiranye kiriya kiganiro cyanyu mukora kuri Radio Ijwi rya Amerika yitwa Agasaro ka Buraga. Ndavuga nti ariko nanjye wabayegera nkababaza mukareba niba hari icyo mwafasha. Nubwo buryo byankuruye numva nanjye nibutse yuko dufite abana bagiye muri ubwo buryo.
Nyina wabo yaba akiriho?
Nyina wabo yitabye Imana muri 1993.
Hanyuma ajya gufata icyemezo cyo kujya muri minisiteri kugira ngo abana batange, hari uwaba yarabimushishikarije?
Nyakubahwa Venuste, ayo makuru ntabwo nayamenya ni kera. Ndabona ko na mama wabo nawe yitabye Imana kera. Ariko ntekereza ko hari impamvu zatumaga kiriya gihe ababyeyi biyambura abana bakabajyana muri biriya bigo. Ntabwo nabasha kubimenya, murambabarira.
Ufite inema rero ndagushimira ubwo butwari n'umuhate wagize wo kumva ko abo bana ushobora kuzababona. Tuzagufasha uko dushoboye, tuzakubwira nitugira icyo tugeraho.
Murakoze nyakubahwa Venuste, wenda hari nk'akantu nakongeraho uburyo mwabwiramo abo bana wenda bashobora nabo kwibuka baramutse babonetse. Icya mbere ni uko bagiye ku mazina ya mama wabo wenyine, Makurata, ngo niryo twari tuzi. Kuko papa wabo nawe yari yaramaze kwitaba Imana kera. Ikindi ni uko bari bafite abavandimwe babo bavukana mu nda, wabo bari batanu. Sinzi wenda niba amazina yabo akenewe, ubwo nabyo hari bishobora gutuma abana bibuka.
Amazina wayampa?
Yego, umukuru wabo yitwaga Ibintu n'Imana Didase, niwe wari imfura y'iwabo. Hanyuma hakurikiraga witwa Rukara, iryo nanjye niryo nibuka. Hakurikiraho uwa gatatu yitwaga Niyonzima Jirie, uwa kane rero ni uwo nguwo ngezaho Umuremyi Graciane wiswe Rola, hanyuma uwa gatanu ni uwo nguwo Manirora Silvestre wiswe Michel. Hanyuma ikindi nibuka nuko bamaze kugenda mu kwa 12 mu mwaka w'1991, utwo dufoto batwohereje uriya mutoya witwa Manirora Silvestre yari yavunitse. Yari yavunitse n'uboherereza mama we n'abavandimwe be udufoto. Ari nabwo nyine baheruka amakuru yabo, nyuma ntago bongiye kumenya yandi. Ngira ngo ariko nk'izo information baramubabaye bahari bo bashobora guhita babyibuka nubwo baba.
Hanyuma se aba bana bakuru babo ari uyu Julien Niyonzima, ari uyu Rukara, ari uyu Ibintu n'Imana Didasi baracyariho?
Amakuru namenye no kwitwa Rukara yapfuye, hanyuma abandi babiri baracyariho. Ubwo byansaba kubashaka nkabaza amakuru yabo nabo.
Niba bakiriho ni amahoro, ni ukugira ngo
baracyariho,
ni ukugira ngo dushobore kuba twagira amakuru twahaba n'abana dushoboye kubabona. Nabo tubahumurize tubereke ko hari amakuru dufite mu muryango wawe.
Aba babiri barahari Venuste, Ibintu n'Imana Didasi na Niyonzima Jirie barahari.
Hari ikindi wumva ushaka kongeraho ntakubajije?
Ikindi wenda hari bashobora kuba batibuka ururimi rw'Ikinyarwanda.
Birumvikana.
Ngira ngo biragoye, mufite uburyo muzabinyuzamo mukagirana ibiganiro. Twizeye ko bazaboneka, ubwo hari nta yandi makuru yavuze ko bapfuye, bashobora kuba bahari nubwo bakuze. Twizeye ko bazaboneka kandi prema turabashimira akazi mukora, ibintu byiza, twavuga ngo Imana ibashyigikire.
Murakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro cyo muri mitima n'urubuga rususurutsa hakavuzwa impundu z'ababyeyi nyirabashyitsi Jacqueline utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Cyabuzingi umudugudu wa Gisura rarangisha basaza be Bizimana Filipo na Nkuba na Rafaeli yamaze igihe yandika ariko ntiyacika intege naramuhamagaye anyakira n'ibyishimo
narabashakishije imbura nimero zanyu nkajya numva agasaro kabuze nkashaka aho nanyura bikananira bimwe nyine numva ngo ndikwingo banyura ngo kuri radio sizeho turahandikira tuburu dusubiza mu gitondo rero numva agasaro kabuze numva umuhungu umwe nyine aravuze ko yagiye kuri Facebook akaba ariho avana nimero zanyu ndi umwana uri mu rugo nti ngira kuri Facebook undebere ko twabona izina ry'umupapa tureye ko twabona inimero nange ndamushaka ngo ndebe ko yamfasha kuko mfite umuvandimwe nange wabuze.
Uwo muvandimwe wawe mwaburanye ryari?
Mwaburanye 1994 mu ntambara yakoraga muri Croix Rouge Kacyiru. Yari musaza wanjye nyine nkurikira bwa kabiri.
Yitwaga nde?
Yitwaga Bizimana Philippe. Harimo nitwaga Rafaeli Nkuba na Rafaeli nawe nakurikiraga nyine barahunga baragenda bagera muri ko muri Zaire ahitwaga Zaire kera ariko njyewe nsigara nyine I Kigali bagezeyo rero ntago nigeze mbona bagaruka narashakishije ndabura ariko rimwe numva hari umuntu umbwiye ngo yigeze yumva ngo ijwi rya Amerika ngo rivuga ngo ari gutangaza Bizimana Philippe ngo ashakishe umuryango ariko njye sinabyumva babimbwiye nyuma ndavuga nti noneho nanjye nzashakisha numve nimba kibaho koko cyangwa ari amagambo banumva bambwira ngo yabaga mu nkambingo ya Kayindo muri ko muri Zaire nyine bongeye kuharwanira baragenda numva nyine wampaga inkuru ni inkuru ntabwo mbizi ambwira ko ngo ashobora kuba aba muri Afurika y'Epfo sindiza ariko ntabwo mbyemera kuko nta makuru nanjye n'uwabimbiye gutyo.
Yabikubwiye vuba ahangaha?
We yabimbwiye kera ndashakisha ukuntu nabageraho ndabibura hanyuma ndavuga nti maze igihe rero njye nkunda kumva ijwi rya Amerika nkumva agasaro kabuze nkumvaga na kandi nawe nkavuga ati mbonye izi nimero nanjye wenda bamfasha uriya mupapa ufasha abantu nanjye akamfasha akaba yanshakishiriza nkumva wenda ko uwo musaza wanjye kibaho.
Bizimana Philippe yakoraga muri Croix Rouge ku Kacyiru.
Yego.
Ageze muri Zaire yakomeje gukorana na Croix Rouge cyangwa se yivanze n'izindi nkunzi ntiyongera gukorana na Croix Rouge?
Umenya atarakomeje gukorana nabo hari yari wumva hari isanzwe niko ntekereza.
Hanyuma uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo hashize nk'imyaka ingahe abikubwiye?
Yewe ndumva hashize nk'imyaka nk'ibiri irenga niko yambwiye ariko sinigeze mbyemera kuko nkibaza niwe wabyumvishije wenyine se kandi abantu benshi ko bumva ijwi rya Amerika.
Hanyuma Nkuba na Rafaeli we ageze muri Zaire amakuru wamenye bari kumwe baratandukanye?
Na amakuru ntago nyazi neza niba bari kumwe ariko nawe yabaga muri iyo nkambi gusa amakuru numvaga bavuye bampa y'abandi bahungutse bampaga amakuru bambwira ngo yiwe yari arwaye ngo ntago bazi ko yaba akiriho nyine nayo mperuka.
Ko Bizimana yakomeje akava muri iyo nkambi ya Kayinda agakomeza warayamenye ayo makuru?
Narayamenye nyine numva umutima wanjye njyewe unyakiriza ko wenda uwo Bizimana Philippe ashobora kuba ariho niko numva umutima wanjye mbwira kuko byanyatsemo cyane ndavuga nanjye ndajya ku gasaro kabuze nanjye nshakishe numve ko hari ikintu byamarira niyo namenya ko hariho nkamenya ko hariho.
Jacqueline nyirabashyitsi umaze gushyingirwa warabyaye niba basaza bawe yaba Bizimana yaba Nkubana bariho bakaba bakumva n'iki wababwira muri kino gihe gito dusigaranye? Ufite hafi umunota umwe, amasegonda 45
nicyo ababwira
ndabukunze mbabonye nababwira ko ni turiho ndewe na mukuru wa leta mukabasobya Madalina na Nastasa kandi se twasigaye mu bantu 9 gusa hanyuma tukaba tukiriho ngewe ntuye igasogi mukuru wanjye wundi atuye aho ku Kagugu witwa Mukabasobya Madalina tukababwira ko tukiriho babishoboye rwose twabonana tukongera tukababona mu maso cyangwa tukanavugana.
Madamu nyirabashyitsi, ndagushimye cyane kuba ukunda ijwi rya Amerika, cyane cyane kino kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndagushimira rero ko washoboye kwihangana tukaba tuvuganye.
Nanjye ndagushimira Imana iguhe umugisha ubwo isaha y'Imana yari iyi ngiyi. Nanjye ntegereje icyo Imana izabakoresha. Murakoze.
Urakoze nawe. Mu myaka ya za 90 mu Rwanda hadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye, bakabasaba ababyeyi bakababwira ko bagiye kubohereza i Burayi bakarererwayo, babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa ababyeyi bandi, abana bagahabwa andi mazina. Witonze Verena ari mu batanze abana. Yatanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990. Witonze atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kimana, umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana wajyanywe mu Bubiligi.
Bajyanwaga n'umufurere. Ari umufurere wajyanaga witwaga Furere Irene. Yari umuzungu. Akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana agiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka. Wajiri ni akamatu ni ayuri wakazaro. Ngari wakatikia ngari ujia kwa kuwa pasha ngo ngo kwa 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 rafati ngo kumute jereza lero na wa itai jendera itai jendera itiri buru ngorero aza kuza hara kazongo hara kazongo gari wani kwa kaza za akatubwira ngo ngo abana barabo akatuza ni amafoto akatuza ni ibiki ngo bose barabona na ariko nini saha harabani anabaza
uwo muzungu uvuga uzana abana ninde?
Nitwa Emerida.
Emerida za mu Rwanda
hari zinaza hari covid sara itaraba hari yaje
aje mbere ya covid mwarabonanye Emerida
yaje adutumaho akajya mu irango kuba padiri kuba sereziyani bahati noneho akatumaho niyo niyo alipadiri anabiranga araja biranga mu kirigi hanyuma tukagenda akatubwira ngo nitwandike tukandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora akambaza n'amafoto mvuga ayo mafoto mfite nayo yanzanye ngo ayamuhaye noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umusemuzi tukanamubaza tutese ubundi ugeraho buri mwana ahantu ari akatubwira ngo arahage tugategereza yazagira nuko tubayeho ntako.
Ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye, ikindi ushaka ni iki?
Nshaka se nana se aheruka kunyereza amafoto ye dize ni kera hakije nk'imyaka y'ikumi urumva. Ari byamba mvuga ngo wenda aratubwiza iki nana se ngo abandi byaba impamvu ushakisha abandi baraje ariko njyewe ntiyaje ntabwo kizumva n'amakuru yo sinarakiyeho.
Ese bagenda wamuhaye Imelda, wamuhaye Fred de Rook, wamuhaye nde umwana wawe?
Urumva ko uwo nguwo ari nka twanavuga ko ari wango wabatangaga arama imiryango yindi niyuzi aba yagiye aba yari we wabagumanye.
Ariko Severena witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere, uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi? Uba wumva akurusha urukundo? Uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera?
Nyine bwabaye ubujiji bw'abantu nubwo nawe se ko yari umukurere tukavuga ngo ni umuntu abantu bihaye Imana
Wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho aherereye n'uko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na email da dograf
aba padiri bamwirango cyane bo bakomunikana n'uwo emery kuko niyo waje niho baturi hari umupadiri hari uwo mu mubiri akaba utandika n'amabarwa ariko ninga yajyana ibata yajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye asa naho acagase ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru nyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi
agasaro kaburaga
nkuko twari twabisezeranije Verena uwitonze twashakiye mu Bubiligi umwana we Habimana dushaka kumenya niba akiriho naho aherereye tugera ku ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Urukundo rikaba riyoborwa n'uwitwa Imelda de Grasse twahereye ku mafoto twari twahawe na Verena uwitonze n'inyandiko zidasomeka neza ariko twifashishije abahanga turazisoma icyo dushaka kumenya n'amakuru ya Habimana ushobora kuba yarahawe izina rya Omario Imelda de Grasse naramuhamagaye
Mfite
amafoto ya Habimana na nyina nawe NDA. Main name is Venuste, uti Rwanda. Nitwa Venuste, ndi umunyarwanda. Nkora radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura.
Think Link program.
Merci ndagushimiye cyane.
Uraho.
Ngabyumvise ansaba ko namwandikira nkamubwira uwo nshakisha Habimana naramwandikiye rero ndategereje.
Agasaro kaburaga.
Umwana w'umukobwa yavanywe iwabo akiri muto afite hasi umwaka umwe yitwa Kambayire Teodeta hashize imyaka 31 ababyeyi be kandi dasanza bakize na Jean Bosco Muvunandinda bakomokaga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye akagari ka Nyumba umudugudu wa Gishamvu mubyara we Emmanuel Sibomana aramushakisha
umwana ndangisha yitwa Kambayire Teodeta ni mubyara wanjye yatwawe na n'umupadiri bita Pristeri yavuraga indwara zo mu mutwe noneho mama we yararwaye mu mutwe ariko papa we yitwa Muvunandinda Jean Bosco
yego
yumvikanye na sogokuru yitwa Pierre Jean Baptiste kugira ngo bamutware Peter yaramutwaye amujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita kwa Gishimbi Nyamirambo
ubwo hari mu buhe mwaka
hagati ya 89 ariko uwo mwana yari muto cyane ndakeka yari afite umwaka umwe bivuze ngo amakuru natohoje nuko ashobora kuba baramujyanye mu bo bajyanye hanze cyangwa se bishoboka ko yaba yarasigaye mu Rwanda ariko kubera ko bari bafite impapuro bari bafite abo bajyanye hanze n'abasize mu Rwanda nakekaga yuko wenda kwa ku muvandimwe bita Gisimba yaba afite ahantu yaba yarabohereje nimba baragiye hanze ko yadufasha wenda kugira ngo tumubone.
None se amakuru abagaragariza ko Padiri Pristili yamujyanye kwa Gisimba na yahe haragapapuro mwabonye kanditseho ku umwana yasigaye kwa Gisimba?
Ikigaragara cyo muri iriya myaka twari tukiri muri analogi ariko turi muri mu gihe cya digitali. Icyo gihe ibintu byose mwese murabizi ko habagaho ikintu cyo cy'inyandiko nazo zitinda zitagize ahantu ziba zishingiye kubera ibintu by'intambara byabayeho. Ntabwo twakwemeza neza ko no kwa Gisimba bafite ibyangombwa by'uko byaba byarabaye ibyo bintu, ariko ni ubufasha turi gusaba kugira ngo tubone umwana w'umuryango wacu kugira ngo agaruke mu muryango wacu. Natwe turamwifuza, turanamukumbuye. Ni muri urwo rwego rero tuba dushaka ubufasha. Amakuru nabashije kubona jyewe ugena ari mutoya, amakuru nabashije kubona ni uko umwana ageze kwa Gisimba. Maze kumenya ko yagiye kwa Gisimba menya yuko hari abagiye hanze n'abandi bagumye mu Rwanda, ariko byibura byadije ishusho y'ukuntu uwo mwana.
Mbere yo gushakishiriza hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, hari ahandi mwigeze mugerageza kujya gushakishiriza uyu mwana Theodeta Kambayire?
Mbo jyewe Suman Manueli mubyara we nageze kuri Croix Rouge imbere cya kwimufasha birabura, hanyuma ngerageza gushaka ku nshuti uwo mupadiri bita Pristeri kugeza na n'ubu arimo aramfasha, ariko ntabwo ndi bumuvuge amazina, ariko na n'ubu ndabizi ko arimo aramfasha. Ariko narakomeje gushakisha umuvandimwe wanjye, amaraso yanjye mu bushobozi bwanjye bukeya naragerageje. Niyo mpamvu nagerageje kuvuga ngo reka ngeze no ku Ijwi rya Amerika ndebe ko nagerageza nkamubona. Nabanje gushaka amakuru yaho, nabanje kubaza nimba byibura uvuga Ikinyarwanda kubwa amahirwe nsanga uri uw'iwacu, ndavuga wamfasha byanyorohera. Niyo mahirwe nagiserera.
Ubwo umbwira ko amakuru ufite yamugejeje kigo cy'imfubyi cyaberwaga na nyakwigendera Gisimba, ndagira ngo ndebe ko nabona umuhungu wa Gisimba hanyuma nkamuguha mukavugana tukamubaza kugira ngo turebe yuko hari amakuru yaduha. Turi kumwe hano ku Ijwi rya Amerika, ugume hafi mushake hanyuma ndebe ko namubona mukavugana.
Yego, urakoze cyane. Wafura
François Gisimba?
Oye, ndakumva.
Komera cyane, uri hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nari nguhamagaye kubera ko ndi kumwe n'umuvandimwe w'umwana ushobora kuba yaranyuze mu kigo cy'imfubyi cyanjya kugendera Gisimba, ni papa wawe. Uwo turi kumwe ni Emmanuel Sibomana, ari mu karere ka Huye, arashaka umwana witwa Theodeta Kambayire. Nagira ngo mpe akanya Sibomana usuhuze uyu muhungu wa nyakugendera Gisimba nawe yitwa Gisimba Francisco. Emmanuel Sibomana arakumva, ari hano ku Ijwi rya Amerika, musuhuze hanyuma umubwire icyo wifuza kumubaza.
Yesi, muvandimwe wanjye Francis.
Aho Sibomana?
Naho neza.
Yego yego, numvise uko Venus atangiye ikiganiro, nagira ngo wenda umubwire ibyo aba afite ngo yazagerageza gukomeza kukosa.
Yego. Kambayire Theodeta ni umwana muto cyane wagiye mu kigo cyanyu ajyanywe na Padiri Pristeri. Noneho intambara ibaye mugira b'umuhungana mu makuru make yamfite, abandi basigara mu Rwanda. Njye ni mubyara wanjye, ariko twasigaye turi nk'abantu batatu bonyine mu muryango wose. Naje kumenya amakuru y'uko ya Padiri yamwinjiranye mu kigo cyanyu, ariko gukomeza gushakisha amakuru n'ubundi sterebe kumako yagumye mu kigo cyanyu mugiye kugahungisha nawe mwamujyanye ashobora kuba yaragiyanywe hanze cyangwa yaragumye mu Rwanda.
Ninde wakubwiye yuko umwana yazanywe kwa Gisimba? Ninde wakubwiye?
Ni ba mama wacu babiri turi kumwe.
Nibo bamuzanye?
Oya, amakuru yose sobukuru yarayatanze.
Ikindi kibazo nabaza, hari ubwo rw'umugisho ye muri iyo minsi yari kwa Gisimba, abana babaga bafite imiryango, imiryango yarabasuraga. Ni ukuvuga ngo hari ubwo umwana yabaga ari imfubyi ariko afite nka se wabo cyangwa afite nka nyirasenge cyangwa afite nka babyara be cyangwa se afite n'undi muntu ushyigikiye umuryango badafite umusozi umwe wifuza gukomeza gukurikirana uwo mwana, abo bantu bashobora kuza bakabasura. Hari umuntu waba yarakubwiye yuko yamusubiye mu kigo akabona n'amaso ye ari mu kigo?
Amakuru mfite yizewe kandi no kugira ngo agere aho umuntu wamusinyiye wa nyuma ni sogokuru bita Bwana Jean Baptiste.
Ikindi gituma nkubaza uko iki kibazo nari nacyumvise, noneho mbaza abana bari bari mu kigo mu gihe cy'intambara na Jenoside, kubera yuko njyewe nari mukuru wo gatoya nashobora kutamenya umwana w'imyaka ibiri kumenya amazina cyangwa imyaka itatu, ariko abana bari bari mu kigo b'abangavu n'abandi bana bato abari bato icyo gihe ubungubu babaye abagabo n'abadamu, biragoye kugira ngo bibagirwe umwana mutoya nubwo bwose yashize imyaka 22. Abo nabashije kubaza bambwira yuko iryo zina rwose bataryibuka.
Birashoboka yuko bashobora kuba baramuhinduriye izina kubera ko yari mutoya, kandi birashoboka ko nta n'ikinyarwanda azi.
Reka mbivuge gutya, ubusanzwe nubwo bwose atashyiwe wayoboraga ikigo wakiyoboraga n'umukuru wanjye.
Yego.
Umwana wese wabaye kiriya kigo yewe naho mukuru wanjye yagira amazinda y'umuntu umaze gukura, nubwo bidakunze kubaho usanga abana bose babaye mu kigo abibuka, icyo twagenderaho niba koko umwana yarabaye mu kigo amaherezo azaboneka umuntu umuzi, kuko ntabwo navuga ngo yagiye ahanaha ntari nanabona umuntu unyemeza yuko yabaye mu kigo. Iyo niyo ntambwe ya mbere dukwiye kubanza gutera, tukabaririza umuntu wese wabaye mu kigo muri iyo myaka ko yaba yaramenye umwana witwa Tudetse. Niba uvuga ko bamuhinduye izina, ibyo byo ntabyo nzi, kubera yuko abana babashyikira amazina bagize mu bihugu by'abazungu. Noneho ya miryango ibakiriye mu bihugu by'i Burayi ababyeyi kugira ngo bagire amazina yabo, bakabaha amazina y'imiryango yabo. Icyo ni cyo wenda twaheraho tukazabanza tukamenya neza niba koko umwana yarabaye mu kigo. Nagira ngo nkubwire ko muri 1994 mu gihe cya Jenoside nari ndaho ngaho mu kigo. Icyo nibuka ni uko ako kanya mu byumweru byakurikiyeho cyangwa mu mezi yakurikiyeho nta mwana wigeze ava mu kigo, ako kanya ajyanwa mu bihugu by'abazungu. Jenoside yarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi, ibyo ariko nabivuga, 1994 barabanza batwimurira Nyera muri SOS ku Kacyiru cyangwa ni muri Croix Rouge sinibuka neza, ariko babanje kuducumbikira hariya ku Kacyiru iminsi mike nk'icyumweru, hanyuma bagarura abana mu kigo na mukuru wanjye wabayoboraga. Njye ntabwo nagarutse mu kigo, nasubiyeho nari nicumbikiye. Ariko makuru mfite ni uko icyo gihe nta mwana wavanywe mu kigo cyo kwa Gisimba ngo ajyanwe mu bihugu by'i Burayi by'abazungu, ahubwo hari abandi bana bari baravanywe mu bindi bigo cyangwa se banyujijwe kwa Gisimba bagiye ariko batari basanzwe ari abana babaga mu kigo kwa Gisimba mbere y'intambara. Abo hari n'abagarutse mu Rwanda bavuye za Amerika, abenshi ngo bavuye mu Butaliyani, ariko amakuru numva afite kugeza ubu ngubu ni uko nta mwana wavanywe mu kigo. Wari usanzwe mu bana 60 babaga mu kigo mbere y'uko Jenoside itangira, waba yarajyanywe hanze, kuko urumva ko mbere y'itariki ya 6 z'ukwa kane 1994 ikigo cyari kirimo abana bari hagati ya 40 na 60, kubera yuko ikigo cyari gifite ubushobozi bwo kwakira abana batarenga 60. Niba rero yari kuri abo 60, byantangaje yuko abo navuganye nabo bari bahari icyo gihe iryo zina batashoboye kuryibuka. Ariko twakomeza tukabaza hari n'abakozi bakoragamo naba mama bakuru n'abasaza n'abakecuru niko nabivuga urumva umuntu wakoraga mu kigo afite nk'imyaka 40 ubwo nzegera n'umukuru wanjye nze niba ashobora kubyibuka ndumva ari cyo navuga.
Urakoze cyane mwese, mbashimire cyane kuba muje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo dushakire hamwe Theodeta Kambayire. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro.
Murakoze Ministre.
Jean-François Gisimba amaze kwandika igitabo mu Gifaransa yise La où il y a de l'amour, il y a de la place. Mu Kinyarwanda muntu agenekereje yakita ahari urukundo nta kihabura. Jean-François Gisimba avuga impamvu yanditse iki gitabo.
Mu by'ukuri umurage wo kureba abana b'imfubyorohere kuri sogokuru. Numvaga rero nifuza bitagumaho ngaho gusa n'abazadukurikira bazamenye ko biriya byashobotse kubera yuko uwo murage wari usanzwe uhari, iryo zina ryari rihari. Ntabwo abantu barokokeye iwacu kubera twibuka twavaga indimi tugatatu, ahubwo abantu baharokokeye kubera yuko kenshi cyane iryo zina ryo ryatutabaye. Umvaga rero mufitiye umwenda.
Ubuzima bwa Pierre Chrysologue Gisimba n'umufasha we Dansi Damu Kamanzi bafatanije inzira yo kurerera Imana n'u Rwanda. Tuzabugarukaho mu biganiro byacu bitaha hano ku Ijwi ry'Amerika.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Ndikumana Eric ukomoka mu karere ka Kamonyi agiye gushaka akazi ko mu rugo i Kigali ku Muhima abifashijwemo na se wabo Musabyimana. Umukoresha we ushobora kuba akomoka mu gihugu cya Uganda yaba yaramwimukanye mu mwaka 2018 nyina wabo Kasinda Mukafiza aramushakisha atuye mu karere ka Kamonyi Umurenge wa Mugina Akagari Kambati mu mudugudu wa Mikamba.
Uwo mwana twarabanaga mu rugo aza kuza gukorera aho ngaho i Kigali, akorera ahantu yitwa Igikoni. Umuntu yakoreraga aza kwimuka ngo ajya mu Bugande. Ubwo rero amaze kujya mu Bugande umwana ntabwo twongeye kuvugana, twategereje amakuru ye turayaheza.
Uwo muntu yakoreraga yitwa nde?
Umuntu yakoraga rwose ntabwo nabashije kumumenya. Uwo mwana yari yarajyanywe na se wabo ubundi. Se wabo nawe ari i Kigali witwa Musabyimana. Amaze kumujyana rero ngo amurangire akazi aho hantu Igikondo, ariko siyambwira umuntu yamurangiyeho uwo ari. Barabana n'uwo muntu, umwana akajya ampamagara kuri telefone tukavugana. Nyuma rero uwo se wabo aza kumbwira ngo uwo muntu yaramwimukanye ngo amujyana ngo mu Bugande barimukane. Ubwo amakuru ya se wabo nawe ntabwo nongeye kuyamenya, hamwe n'uwo mwana ntabwo nongeye kumenya amakuru yabo.
Wigeze nari mutekereza ko ushobora kwifashisha inzego zikwegereye kugira ngo uzibwire ko mwabuze umwana?
Ubundi uwo mwana njyewe Mukansizi, njyewe ndi nyina wabo, ubundi ntabwo ndi mama we, ndi nyina wabo. Naho mama we ameze nk'umuntu, mbese akimara kubura uwo mwana mama we na papa we babaye nk'abata umutwe, papa we yarabaye n'inzererezi hano zo sinzi n'ahantu. Amaze kumva ku Ijwi ry'Amerika barangisha abana, njyewe mfata mama we kugira ngo ndangise uwo mwana.
Urakoze cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagufasha uko dushoboye, ukomere.
Nzamusanga Imana yabaho umugisha, tukawusangira rwose nawe akagira umugisha mwinshi cyane. Kubera yuko uwo mwana aratubabaje cyane na nyina byaduteye agashyime cyane rwose.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano tugisoreje. Nongere nisegure kubo ntashoboye guhamagara, mbasabe kwihangana nimero zanyu nzikurikiranye uko nazihawe. Mbijeje ko mufite umwanya ukomeye kuri iyi radiyo yanyu no mu mutima wanjye. Ndabazirikana kuba twavuganye nabo dukomeje ubushakashatsi. Mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, niba umwana ushaka kishwa musanze mumuzi, ntimuzuyaze muduhamagare mudusangize iyo nkuru nziza, dutume ababyeyi n'abana bongera kwishima. Mugira amahoro, mwari kumwe na Minisitiri w'Ishimwe Imana.
muryango